Yeah, yeah, yeah. Johnny Tuck. Right. Bunga Record. Yeah, yeah. Come on. Johnny, Johnny. Skinny Johnny. What's up, man? Johnny, Johnny, Johnny. So much. Johnny, Johnny, Johnny. For real one. Johnny, Johnny, girl. Johnny, Johnny, Johnny. Yeah, come on.
Johnny, 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 Johnny.
Kuwaza wewe tu moyo wangu upo juu yako du mami na data na zako tatu kifuani paka pande za miguu uko pregnant kama kichugu mama zako ziko simple tu upendi sana chonga na watu wakileta uzushi kibuti tu akili yangu imedata na mawazo yangu ametekwa na nikikuona nashikwa na butwa na kutaki basi paka na jikwa hata moyo unadunda dunda tu ta Johnita, mama we Johnita, nashikwa na kipewe Johnita, sababu yako wewe Johnita, Johnny, Johnny, Johnita
Naumia moyoni
Johnita,
utenda nisikuone
Johnita,
naumia moyoni
Johnita,
baby
Johnny, Johnny, Johnita
Naumia moyoni
Johnita,
utenda nisikuone
Johnita,
naumia moyoni
Johnita,
baby
Johnny, 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 Mini wakonda wa shaka Napenda mambo yako, tuki wa gero Unaposhiki pale juu ya kitanda Wanda wangu mahabuba Na data yako mahaba Napenda niwe nawe, tuza watoto Wapiche mama na mimi ndiyo baba Kwa kifupu menigusa Kwenye moyo meshopinya Yes, yes, yeah, yeah, wow, wow
Naumia moyoni
Johnita
Kata nisikuni
Johnita
Naumia moyoni Johnita, so tu chiesa stare Signorita, la vita Johnita Let's move your body Chiesa un po' che cinema La tica Johnita So tu chiesa stare Signorita, la vita Johnita La mia moglie
Johnita
Ma quando mi si conne
Johnita
La mia moglie
Kutoka my Bible, tip top connection, back up on my records. Now me, Pingu na dance of future, Mr. Blue, baby. Yeah, yeah, Bibonge, Maninja Banjo.